Eric Walker, Mr. Wisdom, Omutamuze, Omutamuze, producer ye Benny. Nakayimba nkaweereza abo bonna balowooza nti ebintu tebisoboka. Kwasa maanyi uliti my band katimanya nti nawe osobola. Tewenyoma, tewemola, tewekoya, tewesobya. Katimanya nti nawe osobola. Tewenyoma, tewemola, tewekoya, tewesobya. Gano mazima bambi genkubulira, buli bukiganira mu kitululamu. Kanya kugumya mutwe na kulemerako, ebya bukugu kutebikola. Kimanyi obudde bukukute, laba emambya buli kumpi. Katizeba amatu, kusomoka omugga gw'abalemwa. Katimanya nti nawe osobola. Tewenyoma, tewemola, tewekoya, tewesobya. Katimanya nti nawe osobola. Tewenyoma, tewemola, tewekoya, tewesobya. Ebyo bwe biri era bwe biriba, ne bw'oliragawa era bwe biriba. Nze kinkubulira ng'ola nga bw'osaba, ebintu by'omukama bimanyi. Kirindi kirinya kwayatula, papa wate ng'osobola. Nsobola, nsobola okukikola. Katimanya nti nawe osobola. Tewenyoma, tewemola, tewekoya, tewesobya. Katimanya nti nawe osobola. Tewenyoma, tewemola, tewekoya, tewesobya. Keep it rolling every day, keep it burning every day, keep it moving every day, keep it learning every day, participating every day, keep it working every day. Every time you get that thing along. Labo kwa mwota mwuzanyo, wakamiri site vata mwuzanyo. Ulanga bosaba na mugere kagera, kenoyo ya tuwera kumanyi. Katimanya tina osobola. Tewenyoma, tewemola, tewekoya, tewekoya.